xarun lagu daryeeli doono ku taabka quraamka kariimka ayaa markii ugu horreysay laga hirgeliyey magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Daafurka munaasabadda ayaa waxaa ka soo qayb galay culimowdiinka magaalada Baydhabo iyo marti sharaf kale. Xaruntan ay hirgeliyeen culimowdiinka magaalada Baydhabo ayaa lagu kaydin doonaa ku taabada quraamka kariimka. Qaar ka mid ah culimowdiinka ka soo qayb galay daafurka ayaa ka warramaya muhiimadda ay leedahay in la kaydiyo ku taabka quraamka kariimka. Qaar ka mid ah culimowdiinka ka soo qayb galay daafurka ayaa ka warramaya muhiimadda ay leedahay in la kaydiyo kutaabka quraamka kariimka aan la dayicin.
Barnaamijkan maybu waa si isan la dareertan kitaabka quraanka Baydhabo dhatiye mise Soomaali dhatiye meel badan ka la yaayeen arlaada awl looga wala ka barada jari looga teeri way ku tabi waqti jo dhamaadi zaman zaman geeka kitaab quraanka wala ka baradahay mise buuga wala ka baradahay maadaama kitaabadi madaristi quraanka lor lor laka buuyey meelo rasaysiin misaajideedi rasaysiin ido rasaysiin meel raay in qashan qubka laka daran dhawiin gobolada Soomaaliyeena dadaalkaas aman dheer laku bilaawi un hun duraan isin boogdin may Ilaahay subhana wa ta'ala nawaafajiyey ka fikirnay waqti dheer naka fikiraanay in kitaabadaasi la daryeelo lanka kitaab Ilaahay koran qaada Ilaahay koran qaada
marka kalmo weyn majarta meelon in una bogaadina barnaamijkan markaas u qaaf una erna walin baahanayo waana dhirigelina garab teegnaa una erna wal lankasta inta fadhi ka fikiraayo lambeyd uu roogo oo diinta aan jam qadaa una ku fikiraay tabaan dadka dhan wada ka hafadne bulshada jamaacale ka hafaji wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhayr alaya dadkii kahi jamaacada ku mid ah ilaahay goyn amray inay dad bulshada ku mid ah jamaaca ku mid ah ummatan inay dadkan ka hanu qeyrkan ka weeraan hadii macallinka macna Abdullah jazaakallahu khayran ijmaac iska hen in bogaadiyana
wali ogsana an osagaal jare suuratu furqaan jazaakatuma illa maadmaha hal mushaf wali intishfeedi hor maaran ma aba mayni ogolay mushafka riyaadis wali deertay wal ariirin dhiibo banin hayn xirka macallinka ya kitaabka quraanka taabadaa wali ogsantiina culimiyatiin fuqahaadii roogana ha kitaabka madin la qaado bu mayli shardi ay dhahara marka dadkaas raacaydi wali roogday looqi quraanka lu ku dhagi looq dagaali le raay dadkan kanoo ka saayana shiida hawaala ka aala waa la rasay meelas inta geed hoos isla ka waala mad horba shiid la ka rasay looq dil ka dhaga geed la ka moos ya baad muddo ka baad hadii dadka meel ka dhaqmaayaan in la ka roogsado haramahay mamnuu.